Yo, mefika mapema ni vema, you just have the seat, dakika kumi na umesha pasuka na irap shit. Sikiza mema, mini knowledge ya vijana, na kisu kikali nyama chani kate twilo nona. You can't pass it without showing ID, my skis on idea, so I'm looking VIP. I deserve to live since my god give me wife, I deserve to be the father since my god give me wife. Nitazidi fanya if my heart give me hope, na wingo mesha nikanya, don't dare smoking dope. Na bidii ili mawengo na ndoto vitimie, nkuze hazi ya kipato kama doto. Mbo na miluzu na mpoteza kama dope, ninachana kama kazi mwisho siku mini wipe.
Yeah, duma dume nature, nikute mstuni kama lecture, nikwepe unikute kitabuni. Flow kicheche mbele mlango wa baluni, wezi bato msimu wenye kiwango cha katuni. Cheka na mike ukiteta kitharau, na kuchenga ngumi fight na kutenda kina hao. Angalau ukipenda weka dau, vest hardcore mpaka kujiremba na sahau. Mwalimu nafaa mafunzo ya jamii kisana, niite mindo nguzo ya fasi. Nafunza kanabii kama ba, nasakwa kama pombe ya madii. Gonjera za kinanguza na wanawe, nipongera ukipenda wepu uza pige mawe. Kipaza na kiburuza wapagawe, nitafunza kajifunza asefunzo na mamae. Hata kilaza ndani ya jengo la sinema, na waza kipaza mbishi waza tego la neema. Songei sana ni vitendo vitasema, flow faster so slow kama mwendo wa kilema.
Kipaji changu ndo hiki street na kisotea, bede ya macho jangu weni snitch kwanza potia. Jite weni gangsta sababu weni smoker, jite weni gangsta sababu weni choker. Ukini disi na hisi huna niogopa, majita na bang na hundo mziku wa kigeng. Na blaze na sizi na ndika na umiza blend, zina watachi zi rhyme zina wapeni. Artisti otamoto bongo superstar foleni, taftaji sikosi kwa na deni, mzududaji mina wadha tu safari men. Niko strong, miso bwege mto zen, this game rock, wow. Mzushi kapembeni kwa niwe so hardcore.
Yeah, aha, Gero Cypher, aha, yeah. Pen kwenye game, kichwa chenye verse chozungukwa na frame. Sniswa na guaya, mban light fire, na supportiwa na kaya. Naongozwa na sala, that's why mi na ngara. Stozima kama kabe kwenye game mi ndo mbabe. Mbishi kama Mugabe, na endeleza sela zaidi ya pande za dzabe. Popote, mateka wains rhymes, nyokote. Kama unaishi got love, popote. Mateka wains rhymes, nyokote. Kama unaishi got love.
Yo, yo, maji kwenye shingo, na tapa tapa mbizi. Sileti maringo, sina dau pande hizi. Zama kama damu, zama kale kama mawe. Maji ya zamzamu nipateni ni ya nawe. Nuksi zimezidi, macho tongo tongo, paka na shindo kona mbele, yupi mkweli yupi mwongo. Habari ziwafie watu wangu wa mta, wenye vilio msilie kama msikate tama. Harakati zinakwenda hizi mbele kwa mbele, nimepanda ndizi shambani kwangu sidai mchele. Elimika mtaa, gazi elimu haipo shule. Kazi inakufanya usiwe teke na vya bure. Na waza najiuliza nitapanda lini ni dao, gharama ziwe juu nipate hweni angalau. Sio miliki ya mwili, ni miliki hata mbao na mdao. Hata nikiondoka leo asinisahau, kama ngumu kufika kwa kuwa tunapania cha uhakika. Msingi moyoni kuweka nia, mafanikio nataka, vikwazo vinanzidia, sijachoka. Juhudi na dua fungua njia, chama agu hanyeli wenda akawia papo Kigoma. Mwisho wa reli migebuka amsha popo, bili zinavuka mto na macho anaona kasoro. Mama toto waende shule wali ndondo weki poru.
Maisha bada kifo, gadi ayonitish. Kalamu na wino, humba mandish. Gikumbuka malulipo, nazidisha kusiz. Walo jipindua, wanakamatwa na polisi. Siamini kama game, imegeuka namna hii. Waumini Yerusalemu, wamegeuka OCT. Blame for my name, is what you can see. Shabiri kila same, na bada wanisiki. Kuna neweza bisha, simama kuzibitisha. Wendo mwanarakati, toka wali tunatisha. Ata kama na baba wamepigana, teno siku kucha na mashuka wamechana. Sio kurambaza, utakuja pata lana. Ukaiona Nooks, Dar es Salaam. Nama PDJ, kama mtoto ndama. Mo, jua limezama. RBKB, Pop Guardiola.
Yeah, moga dishu, moga vitu, moga gringo. Sina kitu, jana siku, niko window, niko lindo. Kaisari nikimshika na mtumia, kabla jantumia, ni dhambi kujizika unapumua, jua hadi kutimiza, hujafika chini ya jua, sote wasafiri, utaelimika na kusia, neza uliza kwa kile ninachokijua, na pia, naweza shinda beje mshindi ule mchagua, kinachoashiria, ni damu kumwagika, ramu kuadhalishwa, epuka pua kuangukia, na nena, kwa jina la mumba wa hii dunia, kwa vina nakupa hisia, kwa uzima shukuru pia usikufuru dia, moyo letumbukia, usije kurudia, jitoe kwa wenye kupotea, mjue adui zeje unakolekea, na kesho giza nene, zeje usichokijua, Dignidad Dwa.
Dwa, ghetto cypher, Gujulu flow. Wushu rapa, chunga bisho, usije kupakatwa, genge la watata, michezo ya bata, old school vibes, XP's, pigo shanta, nite maribolo, komesha mayoyo, wambio katikaji, wajwa katikie, he, kinanuka soo, piga tisa moja moja, tapia ni depo, ghetto youth, bone soldiers, na bado inanoga bila promo za FM, kusupporti mawak, what the fuck is the shame, game ina kiwewe kama yule muigizaji, game akisifiwa kweli tempo uchamaji, mola ndo mpaji, baki upande wangu, kile napitia njo uliza kiatu changu, ama kivuli changu, hii game yangu, ni zaidi ya ujiko na kupata milupo, na itaji goto, noti mshiko, pompo, salam toka ghetto, zifike hapo ulipo, taubili hipo, paka nione pepo, kinikute kifo, bado siwe mwisho, vizazi na vizazi, vikute maandiko, Boka Gangster.